Picha namba adek. Ang'o minene i picha ni? Oh, ja adek kod misuma. Nyisare, ihero mondo ibedie mudho? Ah, ok apar, onge ji mohero kata achiel. Ji magi timbe maricho ahinya timre e mudho. E kinde ma ng'ato ni e mudho, mago e seche ma nek, gi kuo gi mecho timre e mudho no. John wachonwa ni dhano ohero mudho nikech gihero mudho. Omiyo gihero mudho nikech timbe mag mudho. Ka Yesu nobiro e piny, nowacho ni an e ler mar piny. Ng'ata ng'ata moyie kendo luwa, obiro bedo gi ler kendo ok obi podho kata wuotho e mudho kata matin. Kidak kata idony kata in e ot ma mudho nitie, to apoya nono ng'ato donjo gi taya kata gi ler. Dong' iwinjo maber, koso? Wabende ka Yesu odonjo e ngima mopong'owa gi ler, mwafulo richowa mwaweyo, opong'wa gi lerno ni mondo wabed kare. Be iseng'eyo ni ok dhano nyal bedo gi ler kendo gi mudho e kinde achiel? Yesu wacho ni ka wan jo Kristo ma jolupne, wan e ler mar pinyni. Ka wan e ler mar pinyni, onego watim ang'o gi lerno? Koro winjuru wach Nyasaye e Mathayo 5, matindo 14 nyaka 16. Bende un e ler mar piny. Dala moger e wi got ok nyal geng'ore. Onge ng'ama nyalo moko taya to umo gi atonga. To okete mana e wi rachungi taya mondo orieny ni ji duto manie ot. Kamano, un bende ler maru nyaka rieny e nyim ji. Mondo gine timbeu mabeyo, mi gimi wuonu ma e polo duong'. Osiepna, bende iwinjo maber giko mar somo wano. Onego warieny mondo ji opuo Nyasaye to ok puoi in gi an.